Tukata, wanajizima data ileo wana tufuata. Walisema o, walisema e, walisema bila wao echa tuwezi. Walisema sikufanikiwa mpaka wao waonge, mbona leo kuonge hawawezi. Walitaka dilizifikie kwao, ao, ao. Walizani Mungu wao uko wao, ao, ao. Unawasha upupu, huo upupu, upupu, huo upupu. Unawasha upupu, huo upupu, upupu, huo upupu. Tumepanda brandy, brandy, sasa ni brandy, brandy. Tumepanda brandy, brandy, sasa ni brandy, brandy. Baba God, mana haikuwa laisi vyo. Tulio amin, walituchimbia mashimo. Si time tunahaso, walisha tuwekea gano. Hawa kutaman, kuna sisi tunagrow. Leo tumejipa ta 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 ta. Ndoa na da ta 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 ta. Tumetaka ta 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 ta. Jiwa na juu ta 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 ta. Unawasha upupu, huo upupu. Upupu, huo upupu. Unawasha upupu, huo upupu. Upupu, upupu. Tumepanda brandy, brandy, sasa ni brandy, brandy. Tumepanda brandy, brandy, sasa ni brandy, brandy.